chama good friends. D Jones on the beat, chama best friend. Mr. Real, I see you. Nishawanda. Ichi ni chama good friends. Vene wankara pambali, olo vintu vakufuta, wapese kawalipo. My good friends. Whether it's olo puwa, walipambali pako, packing vintu vako. My good friends. Roti wajawa matawa, life ikakawa, vintu ngativa wawa. Gati uli nao, never lose them. Best friend ingati alipo, just hold him. Gatuna umozi iwe put your hands up. Gatuna wawiri iwe put your hands up. Gati ni watatu iwe put your hands up. Gati wali four, let me see your hands up. Vela, mugwili lile uyo suza mupezapo. Usaka mukumbuka pacharo akachokapo. Best friend iwe ni kumutangata. Pressure ika mugwila iwe kumukatakata. Best friend, si best enemy. Akutandiza na mungondo ya tsunami. Good friend ama lila ukalila. Though you pass through hadi evesa kutairila. Vela, mvese mwiche pene anga funike. Mvese mwiche kusa golo nae akakumbuke. Best friend iwe siwa tairila. Ukamupeza ni kumukumba tila. My good friends, vene wankara pambali. Olo vintu vakufuta, wapese kawalipo. My good friends. Whether it's olo puwa, walipambali pako. Packing vintu vako. My good friends. Roti wajawa matawa, life ikakaba. Vintu ngativa wawa. Gati uli nao, never lose them. Best friend ingati alipo, just hold him. Gatuna umozi iwe put your hands up. Gatuna wabiri iwe put your hands up. Gati ni watatu iwe put your hands up. Gati wali four, let me see your hands up. Vela, best friend isa mangala na mulo mavoma. Kukusapota olo ya fulo pa mapromo. Best friend isanga kupite mupomo. Olo walanga na kumbali sunga fole katemo. Uka kwa pansi, akunya mula. Kamu muzua, kamu mvula. Salila mane, ukafuna feature. Best friend isa kutenting ira picture. Best friend asa kabise maafu. Olo wa dameja akutandize za safu. Asa konde mane monga wene Judas. Asa kakukulise monga ni wene Jesus. Chini chama good friends. Wene wankara pambali. Olo vintu vakufuta, wapese kawalipo. My good friends. Whether it's olo puwa, walipambali pako. Packing vintu vako. My good friends. Roti wajawa matawa, life ikakaba. Vintu ngativa wawa. Gati uli nao, never lose them. Best friend ingati alipo, just hold him. Gatuna umozi iwe put your hands up. Gatuna wabiri iwe put your hands up. Gati ni watatu iwe put your hands up. Gati wali four, let me see your hands up. Olo mitengo zimera pamozi ni kukweshana. Pati pangono pangono futi ni kumvelana. Best friend asa kudamejere mwana. Best friend asa kangale na pakamwa. Asa kumwekero yako olo ya nyanganya bwanja. Saka gwireko kuapela. Best friend asa katawe pamanako. Best friend asa kakuvarike ukangara chindako. Musako asa kabechi nduchako. Uyongati ni muzako sanga kambe ziwa sako. Muzako ni pamushe na poipa. Ngati vindu vavuta kuuze woi chaipa. Wene wankara pambali. Olo vindu vakufuta, wapese kawalipo. My good friends. Wene sweet people, wisdom tapiwe. Stafoti kondyowe. Awo ni my good friends. Wene makasinyo, daddy juju, shabadido. Na wene kuji. My good friends. Wene K Breeze, wene Patrick Kapona. Na wene Simbi Piri. Awo ni my good friends. Ni my good friends. Wene Pop J, wene Pop G, Don X. Wene Tisho na wene T-Boy. Wene Maki 2. Awo ni my good friends. Wene Isaac Ibaka. Na wene
Masara Sala. One Touch Music. Love this Mr. Real Beats.